Nakuja hapa kuambia tuje pamoja na nyinyi, mmekuamilia hii vyama yenu, ambazo kama tukuji pamoja hakuna mahali hizi vyama vitapeleka nyinyi.
Don't just go because you want to be a presidential candidate at usimame for the sake of it. What are the realistic chances of winning? Hiyo ndio swali nataka tujiulize. Na sisi kama jamii ya Waluya, we are not saying hatuwezi kutoa president. We are saying are we prepared kutoa president?
Cyrus alituunga mkono hapa Malava. Alitoa pesa kusupport DAP hapa Malava. Na tulikuwa tumekubaliana 2027 tunaenda kuungana tutoe mgombezi wa urais.
Kutafuta urais lazima tuwe na watu na pia tuwe na pesa. Mimi nataka kuambia viongozi wetu hapa ya kwamba sisi kama wanakakamega wote tuko nyuma ya Rais William Samoei Ruto.
Yule retired president ambaye amepanga hawa kina Khalwale, amepanga kina Shifuna, amepanga kina Osotsi, ati baada ya hii uchaguzi ya William Ruto akishinda Mluhya asiwe rais, tunaambia shetani ashindwe.
Mkishapata nafasi ya kuwa ndani ya serikali, musikubali mtu apoteshe. Musikubali mtu awaondoe ndani ya serikali awarudishe kwa upinzani. Ndugu zanguni, nitawaomba sana, nitawasihi,